Patent out in Unga Bangin. Fully Vangeli, Bass and Fuman Futela Futi Babeli. Kali little long on Goka, so Pauli Vangan don't check Unga Mamel. Salibello concess as em Shabeni Mandan infamil like a Kelemfas when he puffed me. And me when Gobinyana if he said, Mandan and if he said, Dabi Lomoya Lilweli, Maki when a Liweni, Gliwen, a Mili Lweni, couldn't win. Gobelona Kosha Lady Dalukasa, Tulele Nunga Sabel, Elili Yilola Sematole Nematoleni. Yakasa ngumntanonga zinto ngesa semhlabeni nesa sesikolweni seninqoleleni bandisimisela ukhila lo mtholo uvela insulo etyholweni ngoba koneli ligazi labantwana ababulala naye esikoneni abadala baphela esimokolweni kubili imbiza sabaphekele zogweni vumba livakale moyeni linzima ntyhini thithi mntu ungcolila ndimoneli kodwa sobuthixa ke kuxhaphaza abantwana bakhe iceba ngakuboneli lumkela ungadeleli banomthandazo embovane uyavakala engxolweni seninikholweni Toliku is kosa Kwala selo kanye lo mhlolusa uphosa Dilizi minyango ndaye kunkonkoza Velo ngobuso buzela makhokoza Kanye busweni njenge nkwenkwezi Esibhaka bhakeni ndizophokoza Dala lembizi tsholoza Bantu bathi tolo kazi phosa Subufika ndibuza ngubani boss Anzanga ngokhoza Kukho ingxaki ezinkulu ndisindwa zincinga Soqhiya nkulu abazalo makhula Ndidlali kakhulu nolala Banyeke zimnyama banibiza ngegama Xa kudlala amagubu uqhuma uthula Uduma izulufule iyafefa camagu Uyaphendula unkulunkulu Ngenje xoku qala thilanga nisonye kumtyholise enkathole khange nifuna uvalela amasango ngange ningafikeleli ebukhanyeni noba ngawe noba sekutheni ngoba andikho nqani ungaqhela ungandidelweni Vuka ngenje xoku qala thilanga nisonye kumtyholise enkathole khange nifuna uvalela amasango ngange ningafikeleli ebukhanyeni noba ngawe noba sekutheni Ngoba andikho nqani ungaqhela ungandidelweni